ChunkySupplier.com. Hey, the first quality. Watoto tebatia, watoto ilala, orarari lelala. Brandi kesi apa, mapepe dusha mwache kipepeo. Echa focha kuki blunt, etuende don't touch you.
Inye don't touch,
mwina mina chaka mwina mke nependa hela. Wela njani shune paka ntafute hela. When I mean attack, I'm gonna get a pendant. When I done it, you never get a foot of boat. When I mean attack, I'm gonna get a pendant. When I done it, you never get a foot. When I mean attack, I'm gonna get a pendant. When I done it, you never get a foot of boat. Wede makiwa na mimi, kwanza aji ya mini, tukienda maskani, mapepepe ya cheni. Wede makiwa na mimi, kwanza aji ya mini, tukienda maskani, mapepepe ya cheni. Wewa undi mana mkeso ya mini, wala anogibwa na we. Wewa nangu mana mkeso ya mini, wala anogibwa na we. Kide mumpole, najanta kwa mbivu, nataka demu mshaluko, najani pade uboni. Sita kide mumpole, najanta kwa mbivu, nataka demu mshaluko, najani pade uboni. Akitaka kijola, jegetwa chukue, kama nataka pesa, bebe na miemi. Akitaka kijola, jegetwa chukue, kama nataka pesa, bebe na miemi. Wede mune mtaka mimi isi mshinde kula. Hawe na force force, adange na maboss. Paka nipea silala ya kusaka manote. Wede mune mtaka mimi isi mshinde kuva. Hawe na force force, adange na maboss. Paka nipea silala ya kusaka manote. Wede dauna jita chula, chula mshamba. Chula ni peace pretty, chula ni big ass up. Wede dauna jita chula, chula mshamba, chula ni peace pretty, chula ni big ass up. Minataka biskari mimsela kwa mbubuwa. Kama kiwa na mimi lazima tajipodo. Minataka biskari mimsela kwa mbubuwa. Kama kiwa na mimi lazima tajipodo. Wede dauna jita chula, chula mshamba, chula mbona ujeza. Chula uve kinyola, wede dauna jita chula, chula mshamba, chula ni peace pretty, chula ni big ass up. Kama ajikuli ngachula, chula nogi. Kama apaisha ngachula, chula nogi. Kama ajikuda ngachula, chula nogi. Kama ajikufa chula. Kama unajisusa angusha moja moja, kiuno kama nyigu kidogo flapaja ponya. Kama unajisusa angusha moja moja, kiuno kama nyigu kidogo flapaja. Wede makiwa na mimi anisachi mikoni. We kama nikiwa sina we basa sinitiha. Mchumba kiwa na mimi anisachi mifkoni. We kama nikiwa sina weba sasa nitiha. Minataka chua mtundu, we chula biskari, we chula penda pesa, kesho ni weba lesa. Minataka chua mtundu, we chula biskari, we chula penda pesa, naja ni weba lesa. Masima ni mwana mkeso penda era wa anogi wana we. Kwa uni mwana mkeso penda era wa anogi wana we. Nangu mwana mkeso penda hela wala anogi wana we. Wewa une mwana mkeso penda pesa wala anogi wana we. Hiya pa nyingine tena. Hebda ni kesi hapa. He mtapo ni kado ntachi kesi vinantia. He tuenda po wisi blandi. He tuenda po kabaseo designer. He nikio besi quality gang gang. He mwanzo mwisho. Bane mafilau. Etuenda bo kilo sebe shina sita kichomosh. Ebobu wa stuma enda stuma ya bobu lipo ujui. Etuendu watu watu
Shanky Supplier.com.